Awufuka mshayingo Emasela mshayingo Akwebile mshayingo Utunjiwe mshayingo 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 Awufuka mshayingo, emasela mshayingo, akwebile mshayingo, utunjiwe mshayingo. Awufuka mshayingo, emasela mshayingo, akwebile mshayingo, utunjiwe mshayingo.
Langa kimi mpumelele ifikile kanini, onilimpilo yami wafuna kuyiwin. Tubale mazulu bangifalele mini. Abo sonto nzima bani falele min Uja mshini wa mifuni bafi Espiwo za mi atunyele la mkoko Uja mshini wa mifuni bafi Espiwo za mi atunyele la mkoko Bambu teni shisi mpili nzima eba bo Nabanagi labo sonto nzima ima wo Suwe la gutala nyi wangfu Nemtalu ya nesi nza nyi wangfu Ashia
Awufuka mshayingo, emasela mshayingo, akwebile mshayingo, utunjiwe mshayingo. Awufuka mshayingo, emasela mshayingo, akwebile mshayingo, utunjiwe mshayingo. Awufuka mshayingo, emasela mshayingo, akwebile mshayingo. Utunjiwe mshayingo Awufuka mshayingo Emasela mshayingo Akwebile mshayingo Utunjiwe mshayingo